mama bida bende bende mwana dauni kumbola mwana da ina malaini funisha ukaboyo kana posa one akaboyo two akaboyo tolto meno kafunisha ukaboyo akaboyo 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 tolto meno kafunisha ukaboyo mwana ni mpopoka akaboyo mwana ni kutoka akaboyo mwana ni
Pepeka kachulo kupita mumpiri na muntu mpita kuba pita iai Amuna feni mbali kampite na paseo chamu baba chamu karipai weashani Wala iputa zivafusha matapu ngatua kumba eba tampa kwa malani Voko eka mfumisha ukaboyo gana mlaza wan panzani akaboyo Voko eka yaba pisha karairai daba mfuwa ya waleti na madaidai Nalipena muntu wanjipari mwane Fuafio kusabika paka chikwane
Ina malai nafunisha ukaboyo Kana posa one Akaboyo Two Akaboyo Tolto meno kafunisha ukaboyo Akaboyo 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 Tolto meno kafunisha ukaboyo Mwana ni mpopoka Akaboyo Mwana ni kutoka Akaboyo Mwana ni kumbula Akaboyo Tolto meno Akaboyo
Ichiveresh kumapira tabesha Nyiri sana lile kachesha Na papeni nedonso kuchesha Aho kwe na wane na mutumba Terere terere iyo yanshi Aho kwe na mchinje liash Ukulanda parine tabesha Avalanda parine tabesha Efyo na chitapila wapapusha Epiyongo tulabapisisha Wete tulamutabuisha Paste jingana tunina
Ina malaini funisha ukaboyo Kana posa one Akaboyo Two Akaboyo Tolto meno kafunisha ukaboyo Akaboyo 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 Tolto meno kafunisha ukaboyo Mwana ni mpopoka Akaboyo Mwana ni kutoka Akaboyo Mwana ni kumbula Akaboyo Tolto meno kafunisha ukaboyo I'm the king Mujangwe na limieva Nubeta ubeva Baja mata bakada na damise Vanga vambo na pamata babi mangeseva Kwa umba kyo ndeva pela Eko tuyo mkuba anota mapela Kuli ini tabaswila kwa makota pela Kalipolo mtu kapusukira kuditera Nenzi musoja inshoti komando Papa mabazgo tukire mirando Batizo na benbeni ndika pondo inshoti Umushirika pondo Ina malaini funisha ukaboyo Kana posa one akaboyo Akaboyo, tolto meno kafunisha ukaboyo Akaboyo Akaboyo Akaboyo, tolto meno kafunisha ukaboyo Mwana ni mpopoka, akaboyo Mwana ni kutoka, akaboyo Mwana ni kumbula, akaboyo Tolto meno kafunisha ukaboyo Hey, D, Havana Downy Soxy Soka, Blue Ninja, Americano It's Toba, Rexanda, Shaka Power, Akujika, Slim Tiger Padawani
Itumpora, Anshat is music, Sachiweza, Jeff is Noxy na Simzim, Pocachino,
New Boy,
Chosase, Kokoroko, Evi Pondo,
Sparo na Sassi,
Namanando Munchende,
Era Jeff Boy,
Ezai,
Pamarwansha,
Kalebu Angalebu,
Nomukamba Seremani,
Wangu, Vashkurir, Vashkurir, Nemi nyaspa,
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 kare wangu Simtavesha Havana Dauri
Small Tiger, makanyi muspika
Yes I, Simpu na chongo Era Piman, kupara po
Kari jambipo na mnyerisi kusipiri wanda na nati kiribanda Miss BM Records, Africa, wama
Zenwap.com